waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
inaad saaxiib yeelato waa mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee aannu wajahno marka aan dal cusub soo degno. waa wax iska dabiici ah in dadku ay nooc taageero ka raadsadaan dadka ay isku dhaqanka yihiin ama isku meel ka yimaadeen. laakiin ma ka fakartay tallaabo taa ka dheer inaad qaaddo oo aad saaxiibba ku yeelato bulshooyinka kale? saaxiibtinimada dadka kale dhaqamada kala duwan waxay kordhisaa aragtida ama fikirka qofka, waxay sidoo kale kordhisaa dareenka lahaansho ee meesha aad degan tahay. saaxiibbadaadu ma dad aad isku dhaqan tihiinba? khibradda inaad dal cusub u soo haajirto waxay keeni kartaa kelinnimo, marka waa wax la fahmi karo inaad isku qaaddo dhanka dadka aad garanayso si aad taageero iyo saaxiibnimo uga hesho. hase yeeshee, inaad ka gudubto oo dibadda uga baxdo dadka aad isku dhaqanka tihiin waxay na tusaysaa fikrado kala duwan, waxayna xoojinaysaa dareenka u garaabideed ama inaad fahanto dhaqamada kale. saaxiibnimada kala dhaqanka ah waxay sidoo kale iftiimisaa waxyaalaha aan isaga midka nahay, sida ay sheegayso Dr. Harriet Westcott oo ku takhasustay arrimaha saaxiibnimada iyo socdaalka.
When people have migrated come to Australia, they would certainly very often connect over the experiences of migration.
Marka dadku yimaadaan Australia, waxaa isku xira khibradooda soo galootinimada. waxaa jira noocyo kala duwan oo soo galootinimo, marka sababaha dadku u soo socdaaleen way kala duwanaan karaan, sida ay ku soo galeen dalka way kala duwanaan karaan. in qofka la weydiiyo khibradoodu waa wax fiican, laakiin waxaa dhici karta inay dhibkay soo mareen dib u soo celiso. marka waa arrin ay tahay inaad xasaasi ka ahaato haddii aad la saaxiib la noqoto qof arrimahaasi soo maray. waxaan ku kalsoonahay dadka sideenna oo kale u fakara, sida ay Professorad Catherine Gomez oo ku takhasustay isgaarsiinta bulshooyinka dhaqamada kala duwan kana tirsan jaamacadda RMIT ay leedahay. laakiin waxaa jira caqabado.
The problem is that you're not expanding beyond the silo that you are caught in. So in a silo, especially when we think about...
dhibku waxa weeye in aadan ka gudbayn xayndaabka yar ee aad gashay. xayndaabkaas gaar ahaan waxaa loola jeedaa matalan wararka aad helayso ama macluumaadka. waxa dhacana waa inaad isku wax uun aragtaan adiga iyo dadka aad isku dhaqanka tihiin ee saaxiibada tihiin, marka ay noqoto macluumaadka iyo aragtiyada dalka aad ku nooshihiin. wararka uu saaxiibkaa helo ayaad helaysaa, marka taasi waa dhibaato sababtoo ah ma fahmaysid sida looga nool yahay dalkan shisheeye ee aad soo degtay. maxaa dhacaya haddii aad xaalad adagu kula soo daristo oo aad caawimaad u baahato? ma garanaysaa sida looga jawaabo ama waxa la sameeyo? mid ka mid a sababaha ugu muhiimsan inaad la saaxiibto dadka kaa dhaqan duwan waa isdhaafsiga macluumaadka, sida ay sharaxayso Professorad Gomez.
This is probably the best example. Whenever you ask someone what's the number to call for an emergency, many people on instinct will tell you.
waxaa dhici karta intani tahay tusaalaha ugu fiican. mar kasta oo aad qof weydiiso muxuu yahay lambarka la waco markii xaalad degdega kula soo gudboonaato, dadka intooda badan waxay kuu sheegayaan nambarka ay yaqaanaan oo inta badan ay isticmaali jireen. anigu waxaan ka imid Singapore, marka markiiba waxaa igu soo dhacaysa lambarka 999. markiiba maskaxdayda ku soo dhici mayso eber. marka inaad leedahay saaxiibo ka baxsan xayndaabka waxay kuu sahlaysaa inaad hesho macluumaad muhiim kuugu ah inaad ku noolaato dalka cusub ee aad timid. ardayda ajaaniibta ee dalkan Australia wax ka barta ayaa inta badan sheega in uusan ku dhicin waxa la yiraahdo cultural shock ama layaabka dhaqanka cusub, ayna dareemaan inay si fiican ula qabsadeen waddanka marka ay yeeshaan saaxiibo waddanka u dhashay. hase yeeshee, Professorad Gomez ayaa maqasha in ardayda ajaaniibta ee China ka yimaada inaysan lahayn saaxiibo ka baxsan ardayda kale ee Chinese-ka ah. xataa saaxiibada saaxiibadood waa Chinese, marka waxay ku dhex jiraan waxa loo yaqaano wareeg aan dhinacna looga bixin ama cultural bubble wax la yiraahdo.
They always say, yeah, we're quite happy about international students' experience. However, the biggest...
Waxay dhahaan, haa, aad baanu ugu faraxsannahay khibradda arday ajaanib ahaan ee dalkan Australia. Hase yeeshee, waxa ugu weyn ee aanu ka shalayno waa inaynaan saaxiibo dalka ama waddanka ku dhashay yeelan. Dadka dalka ku dhashayna laftoodu waa inay garowsadaan dhibaatooyinka ay dadka dhowaan dalka yimidi wajahaan iyo muhiimadda ay leedahay inay noqdaan kuwo dadkaasi soo dhaweeya. Inaad weji furan oo saaxiibnimaan u muujiso dadkaas cusub aadana xukumin waxa weyn ayay ka taraysaa inay saaxiibo la noqoto. Waa tan mar kale Dottoressa Westcott.
Because friendship's a voluntary relation where we might be wanting to make friends with people but they might not want to be friends with us. That's not necessarily about us.
Maadaama saaxiibnimadu ay tahay wax qofku iskiis xiriir u la yeesho qof kale oo go'aanka qofku uu leeyahay, laakiin waxaa dhici karta in qofku uusan doonayn inuu saaxiib kula noqdo. Macnaheedu ma aha in adiga wax kaa khaldan yihiin, waxaa dhici karta in qofkaasi noloshiisa uu ku mashquul yahay. Haddii aad maskaxdaada furto oo aad ula dhaqanto sidii safar dheer oo kale, marka dambe dad baad la kulmaysaa inaad saaxiib noqotaana ay dhici karto. Dadka ku dhashay kuna koray Australia waxaa dhici karta inay ku nool yihiin waxa loo yaqaano xumbo dhaqameed. Max Tichenko oo hore u ahaa arday ajaanib oo dalkan Australia wax ka baranayay ayaa soo maray xaqiiqdaas adag markii uu dalkan soo galay.
In the formative years, they form their own relationships, and it's really hard to undo. So when you hear some international students or migrants commenting on...
Marka ay dadkaasu soo korayaan, saaxiibo ayay samaystaan, wayna adag tahay in dib taa loo soo celiyo. Marka waxaad ka maqlaysaa ardada ajaanibta ah ama dadka soo galootiga ah, inay adag tahay inaad bulshada dhex gasho oo aad saaxiib yeelato, waana fahmi karaa caqabadahaas jira. Waan soo maray, laakiin waxaan rabaa inaan sheego in haddii qofku isxirxiro aysan ahayn qiil markaasi uu yiraahdo inuusan saaxiibo yeelan. Haddaba maxaa ku dhaliyay Mr. Tichenko inuu saaxiibo ka raadsado dad ka baxsan xumbo dhaqameedka ama bulshada markaasi la dhaqanka isaga ah?
It really came down to curiosity and meaningful relationship because it's like thinking of a kid in a...
Waxaa runtii sabab u ahaa rabitaanka inaan helo xiriir macno leh. Waxay la mid ahayd ilmo yar oo galay dukaan nacnacyo kala duwan lagu gado, hal mid oo keliya ma rabaan, ee waxay rabaan inay kulligood waa nacnacyadaas kala duwana tijaabiyeen. Australia waxay la mid tahay dukaankaas nacnac gado oo kale oo dhaqamo badan oo kala duwan ayaa ka jira. Marka waan isku dayayay inaan dad kale la saaxiibo. Marka aad isku koobto dadka aad isku dhaqanka tihiin oo aad meesha ka saarto xiriir macno leh oo aad yeelato ma jirayo, ayuu yiri. Saaxiibnimada ka baxsan dadka aad isku dalka ka timaadeen ama isku dhaqanka tihiin ama isku qowmiyad ka soo jeedaan waxayna tusaysaa dariiqyo kala duwan oo aad ku dareemi karto lahaansho inaad waddanka ama meesha aad degantahay wax ku leedahay, sida ay sheegaysa mar kale Professorad Gomez.
If you have friends who are Australian, for example, that sense of belonging is actually much greater. Now, if you're hanging out...
Haddii saaxiibada ay yihiin Australian, tusaale ahaan, dareenka inaad dalka wax ku leedahay aad ayay u sii weynaanaysaa. Haddii aad la socoto dad adiga oo kale ah, ma dhexgelaysid ama ma baranaysid bulshada, lana qabsan maysid meesha aad ku nooshahay. Waxaad ka soo guurtay uun dalkii aad hore u deganayd oo waxaad soo degtay meel uun ka muuqaal duwan, laakiin dalkii si buuxda uma aadan dhexgelinayay, tiri. Saaxiibnimada kala dhaqanka duwan waxayna barayaan inay jiraan si kale oo loo fakaro ama wax loo sameeyo. Professor Gomez waxay isku haysataa inay iyadu tahay waxay ku tilmaantay Euro-Asian. Waxay ku dhalatay Singapore, marka ay Australia timidse waxay qiimo weyn u aragtay inay xiriir la yeelato dad iyada ka duwan.
I actually went out to talk to anyone. It's important to get to know the people that you are going to be close to. If you're a migrant, you're getting to know
Punti, people... Qof kasta ayaan la hadlayay, waa muhiim inaad barato dadka kugu dhow. Haddii aad tahay soo galooti, inaad barato dadka kaa duwan oo dariska kula ah, dadka dukaanka aad cuntada ka gadato safka kugula jira. Markaas waxaad ogaanaysaa aragtiyo kala duwan. Sidii hore si ka fiican ayaadna meesha aad degantahay u baranaysaa, ayay tiri. marka ay noqoto inaad burburiso waxa loo yaqaano xumbo dhaqameedka. Dadku waxay ka hadlaan cabsi ama inay adag tahay sida ay u yeelan lahaayeen saaxiibo kale, sida uu leeyahay Mr. Tichenko. Laakiin cabsi ha u ogolaan inay kaa hor istaagto inaad saaxiibo yeelato.
It's like what you fear is the things you're going to miss out on the other side of the fear. Have you ever seen a kid learning to walk?
Waxa la raba inaad ka baqdo waa waxa kaa maqan haddii aadan saaxiibo dhaqankaaga ka baxsan yeelan. Taas ayaa ah dhanka kale ee cabsida. Weligaa ma aragtay ilmo socod baranaya? Waa xirfadda ugu adag ee la barto, laakiin ilmuhu kama daalaan ismana dhiibaan ilaa ay socodka bartaan, kadibna way ordaan. Marka cabsidaas waa inaad ka gudubto, ayuu yiri.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.